SBS Radio. Dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanku galo ayaa dhici kartaa in la soo afjaro, iyadoo wufuudka kala socota Mareykanka iyo Taliban ay isku afgarteen qaab lagu gaaro heshiis nabadeed. Salmay Khalisad, oo ah ergeyga Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan, ayaa xaqiijiyay kadib 6 maalmood oo wada hadala in mabdi'iyan heshiis la gaaray. Waa calaamadii ugu horreysay oo Mareykanka ka soo baxda oo muujinaysa in wada hadalka horumar laga gaaray, taasoo dhalisay rajo laga qabo guul laga gaaro soo afjaridda dagaalkan 17 sano socday. Mr. Khalisad ayaa sheegay in faahfaahinta heshiiska laftiisa ay tahay in la isku afgarto, laakiin uu heshiiskani keeni karo in gebi ahaanba ciidanka Mareykanka laga saaro Afghanistan markii xabad joojin lagu dhawaaqo. Si hayaa xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay in warkan cusub uu yahay mid yidid diila leh.
I'd say really the takeaway right now, it's encouraging and we'll...
Waxaan dhihi karaa runtii warkani waa mid dhiirigelin iyo yidid diila leh, waxaanse u daynayaa inay ka hadlaan xogayaha iyo safiirku. Sarkaal Mareykanka oo magaciisa aan shaacin ayaa sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay in ciidankooda ay kala baxaan Afghanistan, laakiin wadahadal dheeraad loo baahan yahay si looga wada hadlo xabad joojin iyo waqtiga bixitaanka. Mareykanka ayaa sheegay in Talibaanku doonayaan in gebi ahaanba ciidanka laga saaro dalkooda ka hor xabad joojinta, laakiin Mareykanku wuxuu ku adkaysanayaa inaan ciidankoodu bixi karin xabad joojin la'aan. 14,000 oo ciidamada Mareykanka ayaa ku sugan dalka Afghanistan, iyagoo qayb ka ah howlgalka NATO ay hoggaamiso iyo weliba howlgalka la dagaalanka argagixisada ee Mareykanku wado, iyadoo sidoo kale ay jiraan 8,000 oo ciidamo ka kala socda dalal gaaraya 38. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa ku adkaystay in ciidanka ajaaniibta aysan baxayn ilaa ay ka cadaanayso inaysan jirin wax khatara oo argagixisa oo Afghanistan ka jirta.
We are in Afghanistan to create the conditions for a peaceful negotiated solution.
Waxaan Afghanistan u joognaa sidaan u abuuri lahayn jawi xal wada hadal nabadeed lagu gaari karo. Waxaan u joognaa inaan taakulayno, tababarno, talooyinna siino askarta Afghanistan siday ula wareegi lahaayeen ammaanka dalkooda. Ma sii joogayno haddii aan nalo baahnayn, laakiin ma tagayno iyadoo aysan jirin xaalad noo ogolaanaysa inaannu baxno ama aannu yarayno ciidanka, annagoo aan qatar gelinayn ujeedooyinka aan u joognay oo ahayd inaannu hor istaagno ama ka hortagno in Afghanistan ay noqoto goob ay gabaad ka helaan ama ka dhigtaan argagixisada caalamiga ah mar kale. Taliban ayaa Afghanistan ka talinaysay intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2001. Inkastoo xukunkoodii uu dhammaaday markii Mareykanku uu dalkaasi weerar ku qaaday 2001 kadib weeraradii September 11 ee New York ka dhacay, Talibaanka ayaa dib isu aruursaday welina ah fallaago xoog leh kana talisa ku dhawaad kala bar dalkaasi. Iyagoo qayb ka ah wadahadalka, ayuu Mareykanku doonayaa in wadahadal uu dhexmaro Talibaanka iyo dowladda Afghanistan, iyadoo Talibaanku uu markasta arrintaasi diidanaa. Qudba uu telefishinka u jeediya ayuu madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ku celiyay baaq wadahadal, isagoo shacabka ka ballanqaaday in xuquuqdooda aysan ku weynaynin nabad lala galo ama lala qaato Taalibaanka.
Our commitment is to provide peace and to prevent any possible disaster.
Waxaa naga go'an inaannu nabad keenno, aana ka hortagno masiibo dhacda, laakiin waxaan leenahay qayb aynaan ka weecanayn oo ay ka mid yihiin midnimada qaranka, xurriyadda qaran iyo tan xuduudeed, iyo weliba dowlad dhexe oo xoogan. Safiirka hore ee Mareykanka u joogay Afghanistan, James Dobbins, ayaa sheegay in heshiiskan u dambeeyey uu yahay calaamad muujinaysa in wadahadal bilaabanayo, laakiin wuxuu ka digay inay caqabado jiraan.
First, is the Taliban willing to talk to the Afghan government and stop fighting while they do it? Secondly, will the negotiations with the Afghan government succeed?
Tan koowaad, Talibaanku diyaar ma u yihiin inay la hadlaan dowladda Afghanistan? Dagaalkaasi ma joojinayaan inta wadahadalladaasi ay socdaan? Tan labaad, wadahadalka Taliban iyo dowladda ma laga gaari karaa guul ah inay ku heshiiyaan sidii loo xukumi lahaa Afghanistan? Tan saddexaad, heshiiska la gaaraa ma la fulin karaa? ilama aha in Mareykanku iska bixi karo ilaa arrimahaas oo dhan xal loo helayo waana arrimo waaweyn in laga gungaaro wadahadalka Mareykanka iyo Taliban ayaa markale dib uga furmi doona qadar Febraayo 25-keeda
Tell us what you think like us on Facebook or follow us on Twitter